Mwaramutse neza dususuruke email radio yacu @gmail.com na Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe ya telefone tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Nitwa Niyonga Bimanwere nkabanuye mu Rwanda mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Nashaka gusuhuza umubyeyi wanjye mutoya uvukana na mama uba mu Bufaransa ndetse na mama wanjye uba i Muhanga. Nasuhuza barumuna banjye bo kwa mama wacu batuye mu Faransa harimo ba Rome, ba Nadia, ba Nadine ndetse n'inshuti za mama ziba mu Bufaransa. Nasuhuza mukuru wanjye utuye hafi y'umupaka wa Uganda ka Gitumba. Nasuhuza bashiki banjye bombi batuye Kigali mu Rwanda aho bita Nyamirambo n'undi utuye aho bita Kimisagara. Nganasuhuza onkere wanjye utuye mu karere ka Muhanga ahitwa Igitarama ahitwa ahegereye mu murenge wa Nyamabuye witwa Munyaburanga Paul. Anasuhuza n'umudamu we bita Camille Rose. Anasuhuza n'inshuti n'abasore twiganye muri Muhanga Private Vocation Training Center harimo Rade Emmanuel harimo ofisi Maurice. Nasuhuza mukuru wanjye abakuru wanjye aho bari hose. Ndabatura indirimbo ya Citrie yitwa Nkubone. Urakoze cyane Imana ikomeze bagende akazi keza.
Yego na urakoze cyane Imana kandi nawe guha umugisha.
Mukuru ndagushimiye tusangire.
Tariku mwe mushumba mwiza ukumenya no ku
Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Facebook VOA Radio yacu, email radio yacu @gmail.com.
Ni Munyambabazi Jean Paul mu majyaruguru mu Ruhengeri. Dukunda cyane ibiganiro bya ijwi rya Amerika, turakunda cyane uburyo kimwe bitugezaho kandi birimo umwuga cyane.
Ndagushimiye pe.
Ndashaka gusuhuza abana b'isuzanjye twabanye muri primeri, aho nize Ngango, muri segonderi Nyabutovu, muri kaminuza. N'isuzanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi, aho ndi hano mu majyaruguru Musanze. Ndashaka gusuhuza cyane Inosa Jean Paul mugenzi wanjye, Janvier wo mu Rwankeri. Ndashaka gusuhuza Olivier n'abandi bana b'isuzanjye bose twabanye muri segonderi, mbifurije ibihe byiza. Bamenye indirimbo yitwa Usingizwe Iteka ya korari Umusamariya Mwiza i Nyamirambo.
Ye Jean Paul, urakoze rero, umunsi mwiza.
Murakoze namwe cyane, Imana ibahe umugisha.
Yego, twese nk'abitsamuye.
Tujerayo ibuda,
ibuda
zashima.
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu mu gitondo saa 12. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone maze tuzaguhamagare ususurutse inshuti n'abagenzi.
Nzahondora Samuel wo mu karere ka Kayonza, murenge wa Mukarange, kagari Nyagatovu, mudugudu ni Akamayange. Ifuza gutashya inshuti n'abavandimwe baherereye mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mudugudu wa Kamayange, aribo Niyomugabo Manuel, Mukandayisenga Domitira, ndetse n'abandi banzi mudugudu wa Kamayange. Kandi ndasuhuza inshuti n'abavandimwe abanyeshuri twiganye muri poromosiyo ya 2017 senior six heg ku kigo cya JS Kabare Gerere mu karere ka Rwamagana, aribo Tayizani Mwenimana Ronjine, Kizimana Eric, Marita ndetse n'abandi bose ndabashuhuje. Nibagiwe abaprofe batwigishije, harimo mwarimu watwigishaga ekonomi ariwe Oswaldi, mwarimu watwigishaga history ariwe Jarube Niyonshuti, ndetse nibagiwe na Perese watuyoboye ku kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje, ndetse na Niyomugabo Elia wigisha kuri icyo kigo cya JS Kabare nawe ndamushuhuje. asuza ndetse no mushiki wanjye urere mu karere ka Gatsibo ariwe Francine urere yaho bita Igakoni ndetse n'undi urere mu karere ka Konzo umurenge wa Rukara irere Josiane n'abanzi bose muri rusange basengera imukange nabo kuri paruwasi ndabashuhuje irere mu karere ka Kayonza naho Nyakire Thomas Kamendi ndagushuhuje
ndagushimiye cyane yego
yego murakoze indirimbo mbatura indirimbo Radio Kigali yari yose mwabona yazabashimisha murakoze
ushatse kuvuga kuri Radio Kigali
yego
She won't.
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Dususuruke zose nshuti yanjye, urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Jayo rero maze ukanda handitse ibiganiro, urabona ahari umuziki naho ngaho. Dusoreze ku butumwa bwa Uwihoreye Protogene. Maze rero mwese uko mungana, ndabashimiye cyane, mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Uwihoreye Protogene, mvuka mu karere ka Gakenke, ariko ubu ntabwo ariho, ndi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro i Gikondo. Nkaba rero nshaka gusuhuza umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke, umudugudu ni Rugendabari, umurenge ni Cyaringo, akarere ni Gakenke, intara n'amajyaruguru y'u Rwanda. Mume indirimbo y'Impara yitwa Muntegetsiki, nkaba nshaka kwitura abantu bari mu, nkaba nshaka kwitura umuryango wanjye uri mu karere ka Gakenke, n'umusore witwa Musengimana Theogene uri i Musanze, umujyi wa Musanze, amajyaruguru y'u Rwanda, na mushiki wanjye uri mu karere ka Gakenke, akaba ari umuyobozi w'akagari, n'umusore uri muri paruwasi ya Kayenzi witwa Jado, na padiri mukuru wa paruwasi ya Mugina mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Nkaba nshaka kwitura n'undi musore uri hano i Gikondo witwa Jerome, n'umuyobozi wa Mariya, n'umuyobozi w'umudugudu wa Marembo ya gatatu witwa Kwizera Elia. Murakoze, akazi keza.
Yego, nawe umunsi mwiza Protoje, urakoze.
Yego.
Nge naragowe he, je vous en ouvre la punta y en un muga o banje muga tan ran urufu ahora si mugar bambu oye namukuru y kuzimu je vous en ouvre la punta y en un muga o banje muga tan ran urufu.
mahanga sinakubwira
bamamiriza riva batamaye ni mamba
nibategereje ibyo kwera no kwirabura ako kanya baraza reka sinakubwira
bamamiriza riva batamaye ni mamba
Muriga chacha we rurakicha Nakamire nyiko nyishi bibyukusa
Baranda wabinurumburamo
Begisha no
Nakunda kandi ngakundwa namwe